Tell them now, no. Get the charo shot. Ila que no toca moshi, que no kisha. Nani hapitoshi, tamani kuni vota. Ili tuwe wote, nita kushika. Mana misi Jose. Mary Jane, I'm sweetie, sweetie. Mary Jane, I'm pretty, pretty.
When me light it up, me make him say cologne.
Bondi Street, la 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 la.
Say yo.
Unajua, au kama ujajua Hako kasmel tu, napo nagadevi mafua Wa, napo kupo kuchua Napo kweka kwa lips, na washa unanichukua Ladha ya koka bambe Meli jeni so kama koka na gambe Nyonga nyonga shika pepa uilambe Steam ni ladha vibe Monday to Monday Ayi, mambo ni kwa ushaidi I wish wajue jisi navo kufaidi Asiyo Christmas tumpaka hidi Nachoma kitu nakula kigaidi
Na kuinyonga hivyo Alafu naiwasha Utatoka nduke, ukienda nivuta chooni Kijite, nitakupanda mpaka kichoni
Kimbirite,
kikiwasha uwezi kukuna ni mtite, yeah yeah Kuna wengine wana nivuti ya steam Na wengine nisha wati ya wazim Na ili unipata lazima wena mwalimu Mana, so mjezo, kuitim He say, Mary Jane, I'm sweetie, sweetie Mary Jane, I'm pretty, pretty.
When me light it up,
set it up, feed it up.
Bondi Street, la 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 la.
Say-